olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faa mawae Liz Truss ma le tofi palemia o Peretania ile mai ai o le na o le faa se fulu ma le faa aso ile tofi. O ia le palemia au pito upu upu u le taimina ia umia ile tofi ma au mau ile tuatu si la wiloa o le se fulu Downing Street ilo netona.
Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Liz Truss. Na faaalia e Liz Truss ua faiala na faaiunga e faamavae. Ina ua ietalia le tūlanga ua leto e mafaiai o na faatino fuafuanga na manatu e aonga mō Peretania I se taimi o loo feangai le atunu uma le tele olu itau I le atina e o le tamao ainga.
I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this.
O le ono vai aso na umia I Liz Truss le tofi palemia I na ua malo I le palota le whaafaletui o la Conservative Party e sui tūlanga I a Boris Johnson. O se teimina mōli mawina I le fesoua ina o le whainga malo o la Conservative Party Peretania. E se fuafuanga e tipi ei la fonga I le taue lima se fulu biliona pauni pe valu se fulu biliona tala au se talia. E au noa ma se whaamatalanga pe whaapefeo na whaatupe pe toe tatongi. Na mōli mawina ai le sawa sawa o le wha asee ilalo a maketi o tupe, mai uai ina whaaui la vea le whaletupe tu tutonu le Reserve Bank o Engelani. O le malosi o whaaitionga ele fuafuanga e tipi la fonga na ia whaate ainai le tautupe na ia tofia le Chancellor of the Exchequer, Kwasi Kwarteng. Sa so oai, ma le wha ama waenga le whailautusi o le loto I fale Home Secretary Suella Braverman, ma ia tu ua ia Liz Truss I le le tautala sao I ana folofolanga na whaia I le atunu u. O le lua sa fuluma le whae tu la ai le I wha ama wae Liz Truss, na mōli mawina ai le le to iai o se mao pōponga I le waenga upuwhaia le Conservative Party. Ua whaali e Liz Truss o le awha awa wile tofi, Se ia tō fia e le whaafaletui se isi e sui tūlanga I ate ia I le vāia so o mua mua. O le a whaatolu iai pāle mia o Peretania I le nā o le lua māsina o le tausanga nei. O sui olo o masalomia le feosofi I lunga o le fua, o le sa avea matautupe po o le Chancellor of the Exchequer na tauvā ma Liz Truss I le pālota mō le taitai na tēnei, lele I o Rishi Sunak. O le isi, o le taitai o le Conservative Party I le mautailalo le House of Commons, le tamaitai o Penny Mordaunt. Ma olo o iei fo ima ripoti, I le ono tongi o le pūlou o Boris Johnson I totonu o le maia. Na saunoa se switi inia o le Conservative Party Tobias Elwood, po o ai etula I mai le tofi taitai I le vaia so o mua mua. O lana fa mua mua e te tauna ave I le mau pōponga, o le vaenga upuwhaia le Conservative Party.
The rest of the world takes a huge interest in what Britain does. They like to see leadership from us, not least in what's going on in Ukraine at the moment, which could get very bumpy indeed with Putin's back against the wall. And they are just wondering what on earth is happening in this country as things unravel. We need to sort this out, not just for our own benefit, but indeed for our role on the international stage.
Tobias Elwood. Ai ona o le whetoa I malele mao popo le vanga upuwhaia le Conservative Party, male to atolu o paale mia I lalomai o le lua masina, ua vala au wainisi o tangatanu ua Peretania I le te tau na whaia nei, o whainga pālota mō le paale mene.
Well, I think we should have had a say on who would be the next Conservative MP, or make it open it up to whether it's Conservative in the first place. But they've all done something that I think is quite wrong, that just go against what we stand for.
It's very difficult to see who's going to be the next leader. There's no obvious choice. So the Conservative Party has a big problem. I hope they solve it.
There's people in this country worrying about how to pay their fuel bills and buy food, and we haven't even got a Prime Minister now.
No.
So.
Na saunua le teitai o le Labour, olo o angaia le whainga malo i Peretania, Sir Keir Starmer, ua sauni lang na baenga upufai e teitai o le malo.
Well, what a mess. And this is not just a soap opera at the top of the Tory party. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country. And the public are paying with higher prices, with higher mortgages. So we can't have a revolving door of chaos. We can't have another experiment at the top of the Tory party. There is an alternative, and that's a stable Labour government. And the public are entitled to have their say, and that's why there should be a general election.
Le taitai o le Labour ma le itu o ngai Peretania, Sir Keir Starmer. Peitai ele o se faai unga e ono mōli mawina i te tonu o le isi lua tausanga o Lumanai, ona o le toatele o sui o le Conservative Party, e ono mamulu o lato unofoa, pe awhaia nei ni whainga pālota. E pe ona saunoa David Lawrence, o se Research Fellow i le Chatham House.
If you look at the incentives, your average Conservative MP would look at the polls right now and expect to lose their seat. So it's not clear to me why a Conservative backbencher in the current climate would vote for a general election. And that is the only mechanism by which it would happen, because constitutionally we don't need to have one for another year and a half or so. And the size of the Conservative majority means that that it's going to be very hard for Parliament to force it unless Conservative MPs believe it is in their interests.
David Lawrence, Aussie Research Fellow in the Chatham House, or reporting of Amao Popoina and Brooke Young, more SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.